Kwanza kwenye hiyo posa umeweka dola au viboko boko, tutanunulia nyanya na kukuchora, kisha uondoke mikono mitupu. Sumo na dadangu venye amenona, mrembo na tena msupu, so kuwa mwangalifu, mina kuonya, mina kukanya we. Utapomchezea dada yangu utapata tabu, kwani dada yangu sio changu, ni mstarabu. Atapotu kwa chozi shingo yako alali yangu. Kwanza kwetu twataka dora, Bugatti, Ferrari na sio Corolla, so na kukanya.
Kwa hiyo naomba concentrate,
naomba concentrate,
naomba concentrate chimeji,
naomba concentrate.
Oh, naomba concentrate,
naomba concentrate.
Naposema nawe naomba concentrate chimeji,
naomba concentrate.
Denge kamto do da da, denge denge kamto to.
I'm very serious, sinona hata ukiniangalia usoni. I'm very serious, na mapenzi shamwekaga moyoni. Leo akitaka njenje, kesho akitaka reggae, mie twende. Adeke ajiachie abembe, hapa kapata zali la mtende. Ah, we advertise, shopping na mpeleka chague kila size. Mapenzi yako hapa and she realize. She smiles every time na she look amazing. Look at her, we very serious, sinona hata ukiniangalia usoni. Sometimes naingia jikoni, weekend ye yuko home, minaenda sokoni.
Utapomchezea dada yangu utapata tabu, kwani dada yangu sio changu, ni mstarabu. Atapotu kwa chozi shingo yako alali yangu. Kwanza kwetu twataka dora, Bugatti, Ferrari na sio Corolla, so na kukanya.
Kwa hiyo naomba concentrate,
naomba concentrate,
naomba concentrate chimeji,
naomba concentrate.
Oh, naomba concentrate,
naomba concentrate.
Naposema nawe naomba concentrate chimeji,